Chiki miriste metoshaga minizigambe Chiki ni keki anafanya ganasikia vifane Chiki ni pongi nataka watoto wa nane Nane mkuje wa nane Nane mkuje wa nane 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 mkuje wa nane Nane mkuje wa nane Chiki ngeusa mechora namba nane Ngeusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Miniko inadi na mapoko kawa sita Sijui ni chapeturi hadi wiki Merry Christmas Na tunge pota bleki ni kumangi yiyo sister Nivalishe mangoto no yom toi twite mister Jumini kula kula rungu yangu Johnny Moto Na bado systematically napenda vidosho Na jana ulini shoti kona bash ya mapoko Mangi uso mebundi hapo nyuma mtungi Lakini sura mbaya kushinda mama wa soko
Nimekam na goshodo kawa nane Ikuti menipanda lao lazima tuchapane Na tu vixen tumebeba waitane Jutu mekuja tena machizi na iyo nane Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Chiki miriste metoshaga minizigambe Chiki ni keki anafanya ganasikia vifane Chiki ni pongi nataka watoto wa nane Nane mkuje wa nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Nane nane nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Chiki ngeusa mechora namba nane Ngeusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Nane
Nija baluta Sini wa nane Nadai tu moja ainame Nina mane Nika sese fiti ni mpande My honey Niko hae na kudiko shiko pande Kanangu nyinare nika nyande Hacha nyambe Naidimbua, naipakua Kamkulima na jembe naichambua Naidhukuma Inaonja fiti kathukuma Cheki maitho kwanza madhiko Anazidondowa Nikipenya penya akidondowa Nzikende kapu nikidondoka
Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Nasikia nikuja tena Nasikia nifanye vitu Nasikia niteme tena Venye nilite mapumpu Cheki shipe bojongo selite veva Si alikula kucha kitha ni minda muweka Kacheza titi ya saru ni kaidigi beta Ndo mana squeeze ina wataja na wanajileta Cheki ni venye mute manga vitu konki Nasikia pendi slipover ni motu kukojo wanga Lira usha gadudu budu Nasikia tena ni drama Itabaki kwa mbulu mina wacheke ya napama Digini keki joli fanya gani cheating Nasika pisu unapenda gama titi Geuso meweza mechora ganane Nane Nane Cheki miriste metosha gamini Jigambe cheki ni keki anafanya ganasikia vifane Cheki ni pongi nataka watoto wa nane Nane mkuje wa nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Nane nane nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Nane mkuje wa nane
Nane
Cheki ngeusa mechora namba nane Ngeusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Nane
ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane
Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na Nane ni nane ni na
Nane nane